SBS Audio is supported by advertising.
Galab wanaagsan dhammaan tiimka meel kasta aad naga dhageysanaysaan. Waa galab Khamiis ah bisha Febraayo ee ay tahay kow sanadka 2024. Halkaad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda SBS. Magacayguna waa Xasan Jaamac. Wararkana maanta waxaa ugu waaweyn, Ra'iisul Wasaare Anthony Albanese ayaa sheegay in canshuur jaridu aysan kordhin doonin lacagaha dulsaarka ah. Wasiirada arrimaha dibadda iyo gaashaandhigga dalka Australiana waxa ay martigelinayaan dhiggooda dalka New Zealand oo ay ku martigelinayaan magaalada Melbourne maanta. Ra'iisul Wasaare Anthony Albanese ayaa dafiray hadal hayn sheegaysa in canshuuraha laga jarayo dadka ay soo galaan dakhliyada hoose iyo kuwa dhexe ay markaasi kor u qaadi karaan lacagaha dulsaarka, taasoo keeni karta dhibaato dheeraada waqtiga fog. Aqlabiyadda dadka Australiaanka ayaa iyagu doonayay canshuur jarid ka badan midda dowladdu hadda ay soo jeedisay, taasoo qayb ka ahayd isbeddelka lagu sameynayo canshuur jaridda heerka saddexaad. Wasiiradda arrimaha dibadda Penny Wong iyo wasiirka gaashaandhigga Richard Miles ayaa ku marti gelinaya magaalada Melbourne dhiggooda dalka New Zealand. Wadahadalkii ugu horreeyey oo ay wada yeeshaan wasiirada arrimaha dibadda iyo kuwa gaashaandhigga Australia New Zealand oo loo yaqaano NZMIN ayaa loola jeedaa in kor loogu qaado iskaashiga dhanka ammaanka ee labada dal u dhexeeya. Waana markii ugu horreysay oo wasiiradanu ay kulmaan wixii ka dambeeyay markii dowladda New Zealand ay isbedeshay dabayaaqadii sanadkii lasoo dhaafay. Dowladda Australia ayaa ku dhawaaqday inay cunan qabatayno si gooniya loogu beegsanayo saarayso shan ka mid ah hay-adaha sida tooska loola xiriiriyo taliska militariga ee Myanmar. Wasiiradda arrimaha dibadda dalka Australia Penny Wong ayaa sheegtay in go'aanka looga jawaabayo taliskan oo ku sii adkaysanaya cadaadiska uu ku hayo shacabka reer Myanmar, rabshooyinka ka sii daraya, iyo guud ahaan xaaladda siyaasadeed, tan bini'aadanimo iyo tan amniga dalka oo ka sii daraysa. South Africana waxa ay Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay u sheegtay in go'aankii Maxkamadda Dambiyada Caalamiga iyo Maxkamadda Cadaaladda Caalamiga ay muujinayso in Israa'iil ay ku kacayso wax liddi ku ah waajibaadka caalamiga ee iyada saaran, oo ay ku jiraan inay samaynayso waxyaalo liddi ku ah xeerka xasuuqa. Madaxa shirkadda weyn ee Meta oo iyadu iska leh Facebook, Mark Zuckerberg, ayaa raalligelin siiyey qoysaska qaybgalayay dhageysi ka dhacayay aqalka sanadka ee dalka Mareykanka, isagoo ka raalligeliyey saameynta bartiisa bulshadu ay ku yeelatay caruurta. Raalligelinta ninkan ayaa imanaysa kadib markii senataradu ay ka hadleen ama meesha ka akhriyeen caruur badan oo naftooda gooyey kadib markii lacago ay weydiisteen kuwa caruurta faraxumeeya oo ay la wadaageen sawiradooda. Haddana waa dhanka hawada ee magaalada Melbourne, waa qayb ahaan daruur iyo 25 degree. Sydneyna waa qayb ahaan daruur iyo 28 degree. Halka Australian dollar maanta waxaa lagu sarifayaa 66 senti oo lacagta Mareykanka.